yande joyni witere mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kol jagnale moɗo habaruji ɗi enda ni en kalan ko e majji tafonnam fadde meɗen fuɗɗude habaruji ɗi enda janguinoɓe mawɓe ɓe université ji hono fawarjo ni naati murtere golle Allah e fawarjo ndo filla ko darto ceedeje ndesa leydi. Nonni fawara jondu konda ni ele habaruji meɗen tawdu kono to enda maradi bangeje muɗum kewɗe hande nde endan tawraka hono yite courant ɗum ndu on nanan ɗum e saabi ɗum. Yewtere me hande no filla projet mbiteɗo etakra ɗum woni ɗum impaman ɗum seɓurtini seeɗa. Sumana Amadou jangantaw habaruji ɗi fulfulde hawtade e bandira meɗen wonɓe do masinaɓe e wadde ballagaji mum e wakkati hono woni tugol haalaji ɗi endam. Yerno mbirumi o ni hono syndicat mbiteɗo snex mo ɗo enda en section mo Niamey ɗum wonno fedde nde Niamey no tawa naati eɗo filla ko darto fawara jondu konda ni murtere golle ɗum ndu kam wonno jangguino mawɓe endan ɓe université ji ɗon endan ko balɗe tati ɗum ndu ɓe gonana eɓe daara donto ko tawi ministére hawjinde filla ko darto arsuku leydi senda jawdi hono fawara jondu konda ni université ɗoɓe janguinto endan lekkoleji mawɗi e taɗu e nder jawdi ndesa gomnati on endan heɓa tawi muradu meɓe gaɗi fa wooɗi dow majjuni waddi ko fawari jondu konda ni min andira on wiide ɓe arta kene guinaɓe pukkin ɗereji wiide ɓe jaham ɓe gaɗa murtere nde endan ɗereɗi waɗi balɗe ɗiɗi ɓe notaka waɗi koɓe jeeyi ndeɗo murtere. Noon ni fawari jondu konda ni ono no tawadu kondan ton endan hono iye nunde fani université to enda amma no ɗo kay hoto filla janggoɓe no endan kayndu kondan gaɗi hono jonde e yewtere gam batte wadde andinore muɗum en nder andinore ɓe gandi nde endan ni mbiteɗo Abdou Daɗi Illo kañum woni ko firɗu e fulfulde sekirɗe nane wakkati mo Moukhtaru Hammadou ƴamimo.
Hande lebbi jowe ɗiɗi ɗum hokkaɓe ɗum ko ɓe mbaɗata ɓe keɓata ko ɓe joɗorto ɓe janguira joni ɗo fajon ma ɗum fuɗɗi hokku ko ɗum taƴi ɗum hokka e fajo ne kuma ɗum raari dow ko ɗum wiyata dow ɗum faculté janguirde ɗum ɗum wiyata faculté de sciences économique et de gestion janguinoɓe ɓen kama ɓe jiɗi ɓe gadda matsalaji dow ɗum ɗum waɗi joni ɗum déclaration de presse ɓe wi'i recteur tunde kanko ni mawɗo ɗum université o hawat o nodda ɓe janguinoɓe tunde kamɓe on ɓe ilimi leydi kenan ɓe gara ɓe kawrita ko e maɓɓe ɓe mbo'ina yaari nden dow yaari waɗa yeeso kuma e woodi dow ɗum alkawaleji ɗin joomu leydi waɗanimi o wi'i kitalifu emo waddanami bis tati tati to o wadda to o jii ɗum ɗon ma hande fade duuɓi tati gutiɗi fajon ɗum yaawi komi
nomontiri caggal mum ndumini anna on fisden kam wonno hono fedde hawrtunde hono syndicat ji janguinoɓe lekkoleji pamarɓe leydi Niger kandu kondan hono keñal nde hakkunde mum e gomnati waɗi joɗa kaalen dow kullantereje kewɗe daroje aadiji aadanoɗi elluy sappo e tati lewru décembre duminaɗe sappo e jeegon e yettunde ɗum ɗum waddi ko fande ni bandimi mbiyeteɗo fande Rukeyatou Abdourahmane o yeehi to mabɓe to forro e haalaji mabɓe ɗi o yewtiɗe mbiyeteɗo Issoufou Arzika nani ko haalnimo kam woni hoorejo fisa.
Cette convention stipulait qu'il fallait
dekugol jungo do denangol mi milana no ko bandiraabe amin en jobbe teno be ujunaji nayo e keme dido e noga be ministere hawjinde jandeji pamari e keme nayo be chapande nayo be ministere hawjinde jandeji hakkundeji ben dum hanana dum wade le lewru janvier dudu ujunaji didi e sappo e jeetati ni mido miccintina nimbe du ko min jobbi bandiraabe amin keme dido le lewru juin be ministere hawjinde jandeji pamari e keme dido e chapande jeetato e jeetato yoɓaɓe ɓe ministére hawjinde jandeji hakkundeji ni ndenne ɗuɗal mabɓe fuu le lewru ndu hani yoɓe do ɗon min narri le kaldal ngal min gaɗi ngal gam ɗon bandiraɓe amin dowri e fedde fisende komin keɓi nande hawrinde nde woni gomnanti haalanimin to tawa amma miɗen kaani min kawra yaade to fedde amin fisende fa habaruji ɓi min keɓi ɗin min ƴewtinoɗi min andina janguinoɓe e duniyaru fuu.
Non wontiri fande wiɗagol ko wonno waɗe dow filla ko darto guyka gaɗaka to endan ni hono poste mo dirku nder région mo Agadez Aljumar de endan ɗum heɓi ɗum nangui himɓe goɗon e nder mabɓen tawade konnan goto gollo poste on endan kañum e polici ɗiɗon goto o polici mo mairie non endan caggal majjundu kondan ni hono miɗen micci tan wiide ke hono million ji joyyi woni ko wujja toon français fa ele poste enda mo dirku nonne fa hande ndu kondan gollo kawjiɗo filla ko darto limol ceede to endan Nigelec mo ton endan wuuro woto ngo endan hawtade e domo Nigelec to endan ni dirku endan ɓe ndu kondan nangam ɓe ndu kondo lawol tumede hoƴude ceede wurtodade e muɗum noni horejo hono fedeten MPCR nene ne kadi kono han kam woni beten Nuhu Muhammadu Arzika MPCR od kono wona hono jingono bibbe leydi kandu wadi yewtere e fande battu joda kalen kenyan to enda zender dum wona e do filla hono firugol ko himbe gam battu bibbe leydi anda dum on nafaka e faware jondu dolle ko won do mudum en do filla yobugol jangal kanyo e itte dum du wonno ko faware jondu wadi yewtere de enda sen veket non nanon Nuhu Muhammadu Arzika wakati wano yewtere de enda
les ressources du sol et du sous-sol
jawdi fu jawdi tawani der leedi meden gomnati hawji dum amma der lawol lamu leedi gol dum wi'i ko to jawdi wona no itte fu gomnati der ko hebata dum ngoppitan sedde hokka gam mojjinol burnan tawabe der cekantaraaje den e gan yaadu yeso leedi to jawdi din wona no itte dum wi'i kade der lawol lamu leedi gol ko bibbe leedi ben no wodi ko kambe duube kaani be beida kam woni misali itte jangal patanti e ko nandi titta hemmu dum wi'i du ko no tilsino he bibbe leedi ben neddo mabbe fu deedey bawde mum yoba kulle de kan hawrude jawdi gollirteni hitani fu dum du wala o na oto dewtere lamu leedi mawni du wi'i dum der datul mum woron.
C'est un devoir que nous avons, c'est dit à l'article 38 de la Constitution.
Awono nu Muhammad Arzika latido horejo no fete jingono resudu baba bandimi mbietedo hono faware joni ono sani mamma ka wonno ko Mustafa sani mamma ka wonno ko yewtude e makko noni faware joni hono bangeje der wuro Maradi le commune mbietedo Zaria kanyo e angwal jonka e Ali Dan Sofo e faware jondu kondani hono nokkuje godde to wete Sabon Carré nouveau carré jokay balle de fou wala no heba courant dum wonno courant odo yiti courant won wala na wara dum ni wadi ko faware joni himbe wurugo ko heewi ngala na paami no wonno dum wadi wadira dum sabbi Muhammad Mamman bandimi naati e yewodi no dum wadiri nani yewtere no wadi ko min purité fulfulde
balle sappo ni handen ko nokkure ittane to nyawbe ben paddete mabba dan dum wi'i to dum wadi jeddije didi nangudo gum fu hebaaka to idum waawi wi'i ko nyawgu jaalama ille sappo e jew lewru desembre wayri himbe gi'an nangudo gum duudal himbe ben fuudu to faama e kebayno ben kan en duuno tufete ille nyawgu wangi fa warde handen himbe woygu e go on nangi ko dum andanagu nayo maayi der mabbe
nani mi sikkani mi sewirta on paami fa wad dum do yo filla hon to enda miriya ko darto nyaw ko boylta dar ko te men jitne enda ko wurtino illu ele nyalaade nyande noni der leedi men Niger ko tawa hande de enda ni musal heba amado mudu seni garten e do yewter men de mamad mamma maradi do filla kuran ko na tajeto enda e der gallure maradi
der bengala no paami no sadorma on wonno yara yaade toni be bangere nouveau carré ben subaka yaade la sara salisu dabo no hala ko buytol sembe hite kurange no don wadda na du en sadorma sannem
wallahi mo dal masallo wota
de gonga miden tawda sadornam gam tifegon sembe magge buytata fa baraju ge wawa hubbi dum glass saito neddo wadi balde didi ko wada min kawri min jehi to ardido company on amma wala ko dum summi lewru fu neddo yoba amma riba gum wala
ga hutan nan baka samu shi
to horejo company kawjido hite kuram mo region o biteda mamma Abdurrahman o holli ko buytaaki hite kurange ngongadum amma imo watta dande e nimbe wuro ngon kolla munyal kano golle no don wade heba hite kurange wadda sembe
harkal ce ta hakuri ce
sani himbe munya gam bangeje den no duudi dum waawa wadi golle de fudu nyaloma goto kaden potoji ujunaji nay gonano cingi der hubere maradi de cuudi kulle beydoje sembe hite gen laso nyibete oggi hite dindu jutir kam en gadan kiloji keme didi wala
on wantir faware jondu konna ni hono fedde hawjinde filo duru e leedi men Niger e porje gaddo ballaga mu yaade e faware joni communiji e himbeje mobe le communiji le leedi Niger tawe hebi jonde ke jam kay en woni sigila mawdo do filo dendori leedi men Afrique to enan difa tondu konna ni juude hande yaade jaago no won ko durungo watto durungo du konna le tawade he mundu ni won leedi kerede e lak Chad on enan kam woni leedi men Niger Nigeria Cameroon kanyu e Chad dum du konna ni balla non ko holoto ke hono joni oga hakkilo fukkingo en don warton enda no wodiri mallam barka kam woni horejo andudo filo ko dartu dro leedi men Niger nani ko haani bandi min tawata enda Adam Babu Karna
min jiloto le gallure nde e famtinde nimbe golleji gadaade on lasar on pelle durwoɓe ko leyɗe ɓen durwata caka leyɗe ɗayɗe jango lasara neɗɗo e neɗɗo durwata gam durwo ko leyɗe afrika non ko tawandir teddengi capanɗe jeɗɗi e joyi yaade capanɗe jeetati eɓe jottaki kiloji hemre yaade kiloji hemre ndenne miɗen godi durwoɓe amin ɗiɗo andaɓe ley Niger Sénégal e leydi duniyaru Mansour Issa keɗɗo laɓi hikka e arano mo hawrinde leydi jaadiyankoje gonde bangi hirnange Africa difa otawa isiaka isiaka monanto indemu o onji amo leydurwobe be kiloji mun jottaki hemre bar jariji didi watte ko hakkunde leydi e leydi e ko neddo e neddo
farfila ko narta habaruji men do filla pirto balli dum woni ko filla latol bal no tawa e fa hande en latol bal burde wawde pelle burtude leydi meden Niger e fawar jondu konda subitagol ko wada do filla hono latol bal rewbe be leydi men Afrique kaindu konda foto tonda Abidjan Côte d'Ivoire ko wete il faut wa kam wona habaruji di nyalande nay berde do filla ko darto burundirol wawde hono latol bal pelle burtude ko dubinaade sappo e jeddi dubinaade sappo e jetati ko latidu konda ni fedde leydi Niger awjide filla latol bal kanyum woni ko wonno sigili dum hande woni ko nyalande nay berde fuddoto do en dan der gallu nyemey hono fedde eten AS garde national mo nyemey kanyum yaato foto espoir mo zender latol dama goldu konda ni naato hakkone sal sporting club mo nyemey kany e jangorzo mo maradi potande jeegon wodi ko hanta e wadi ele hantode jeddirnde enda dum wonno nyande asende enda potta nay wadan noni ala ngaldu ko na potan didi woni ko yato wadowa tagal majundu har fila ko darto tewtol coupe mawdo mo rewbe lato balbe leede med afrique yanange tandu konda be ngadi subi tagol do fila hanube fottobe endan dum wadana kenya tande abidjan leede cote d'ivoire dum waddini hol lato bal rewbe leede niger yan fotta e lato balbe leede cote d'ivoire latibe tonto bal on latte kaje be burkina faso e fa hande dum konda ghana fete de berde to du no tawda nigeria benin togo kanyu e senegal min andira woni wiide lato bal gol do ni wada ka to endan ni Côte d'Ivoire sappo ena yade noga ena lewru février dartondu enda
kettine sigilaji studio kalango kadi totawa do der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
nawa ter joni kay njottega yewtere men pindinol mi halnino on hala do fina ko darto julde sappo e jetta lewru décembre ko wala to enan tawa don enan tawa amadu konda ni hono fedde wonde latide waddore balla mun sanne sanne yaade e himbe wadobe golleedi ko e mudun e gam batte heba bilto wadi ko wete e takra dum wonno mafari mun dum maana mudun kanyum be am kettino nanon hono faware jontu konda horejo mudun dum won be teddo Thomas Julquin latide mo Moutar Ahmadou Bandimi lande kem o halani dum
le grand gagnant du concours Itakara de
gaddo jama ko e tewteru Itakara ko dubu junaji didi e sappo e jeddi dun no debbo non sigila gom o wadi biteddo Shaba sigila o dom fa heba pabotobe keba ngara lawlawka sigila non tawado ko wallati sogeje pipa e jom e ambulance uje bem pama toy bononda lore wadi gando wodi wakatiji gonno dobe e challali mbiabe bononda wadi tawadu le penen o debbo gaddo sigila golangal o wita kenana latifa bakam barjari arandi di hobindi wala hem kasi no wodi barjaji ko rewbe jo en kampaniji ko itakara dum o hebana milioji nogayi ko rewbe dum du o hokka kenana milioji jeddi dum fuddum ma kenana milioji nogayi e jeddi der sigila golleji ko laadi din no wodi sigila chubado ditirtedo carte securite no sukabe ummatore be nyamay kam en gadi dum dun tawa kenana do filla kawjaki loreje fa haba sogeje kawjide filla ndenagu nde loreje kalki lodun law njita dum e fa hande heba no be kawjori loreji dum sukabe ummatore gabbe sigila golle be no horeji suudu assemblée kan hokkibe mbarjari ko ummoto milioji jeddi e ujinaji temedere wodi du latifa juana der region nyamei mbarjari jeegon wada amma latifa kan woni arano dum wadi ko mingodana na hebbe njoyo miden godi gardo do inde bibbe lady tawabe yasim gadduda sigila biteddo karatu bakka kan wadi walatana jango bende be kebi talkuro mabbe bakka be jangwa ko attata wende be garti kambe dubbe keba golle miden godi gardo do inde agadez gadudo sigila biteddo my card kando heba himbe keba talki mu en vignette lawkano eftabe le choggo talki vignette din gomnanti hebi nafaka e bibbe leedi du keba talki mu en kobdi sigila gondo no wodi musuka debbo wadi kebo barjari tatabirni kan woni ko wite e sante don tawa kana laawol ko watta himɓe paamale cawraaki mum eɗum hoytina du hakkunde lokotoroɓe e waroɓe cawroɓe fa sawrotoɓe ɓen paama noy cawroto dow koyirda
problème de santé etc
e dow ɗum hon ko habaruji mum e fulfultili hannde semi assalamu aleykum mbalinta jam waɗi